A message from the village preacher for a new day.
As I sit on my couch in the morning, as I look out my window to see the beauty of creation, I could hear the sound of a new day echoing.
Nyame asomdwe enkan migyidi si nyame din mu nti no wo ho ɛyɛ ɛne dɛ nso ɛyɛ da a nyame ayɛ ɛne dɛ yi ɛyɛ da a nyame abɔ yɛn ho ban awoawoyɛ ɛnɛ yɛhyɛ ɛda foforɔ ase yi wagye atom sɛ wobɛyɛ nyame adwuma nyame ɛfrɛ ɛwɔ wo so saa ɛfrɛ a ɛwɔ wo so yi wadwene a ɛwɔ ho no ɛne sen wadwene a wɔ sɛ ɛyɛ frɛ a ɛyɛ ɛdawdie ne anigyeɛ nko a ɛnɛ dɛ yɛ akenka nsɛm a ɛdi kan yɛfa deɛ firi serak anaa sɛ ecclesiasticus nwoma no ho sɛ meba sɛ wagye atom sɛ wobɛyɛ nyame adwuma a na ne ɛsiesie wo ho fa ma ɛyawo amanehunu ne kɔdanda yɛn a nyame afrɛ yi sɛ yɛmɛyɛ n'adwuma no ɛyɛ adwuma a ɛsɔ ani ɛyɛ adwuma a ɛboa ma wiase atu mpɔn ɛyɛ adwuma a ɛboa ma nnipa gyidie si bi nanso mfa hyɛ wo tirim sɛ ɔhaw ɛbɛba amanneɛ ɛbɛba nnipa ɛbɛka deɛ wonkaeɛ na deɛ waka no nso ne ɛbɛka akyerɛkyerɛ mu ɛma nnipa nyinaa ate aseɛ ɛde akuanim ase mpanyimfoɔ hwɛ deɛ ɔso takrankyɛ no nnipa ani ɛsa na wagye atom sɛ wobɛyɛ nyame adwuma no deɛ na wode hyɛ w'adwen mu paa sɛ ɛhaw ɛka ane amanneɛ ɛka danna nso ɛka w'anom asɛm no yɛbɛkyeakyea no ɛde akuanim ase baabi yɛ nnipa nyinaa ɛnam no wo nko a wokɔfa hɔ bi a ɛde asɛm ɛna ɛbɛba aduane a nnipa nyinaa ɛdi no wo nko a wokɔkɔdi bi a nnipa ɛbɛka wo ho asɛm adwen pa a wobɛnya no nnipa ɛbɛdwen adwen bɔne wei ɛna ɛnɛ dɛ yi no ecclesiasticus ɛtuamfo sɛ yɛmma yɛni nna ho na yɛnyima yɛni ɛngye ɛnam sɛ wɔn a wɔyɛ nyame adwuma ɛhaw bɛba wɔ
I could hear the sound of a new day echoing.
Yɛhyɛ ɛda ase yi sɛ woyɛ nyame adwuma nyame afrɛ nsie nyinaa n'adwuma nokorɛ paa ne sɛ adikanfoɔ na woyɛ nyame adwuma no woanya no ntɔtorɔ w'asaa wo adikanfoɔ na woyɛ nyame adwuma no ebinom anuanom ɛyi wɔ ma ebinom anuanom sɛ wɔn ti abɔ mu ebinom ayɔnkofoɔ ɛyi wɔ ma ebi mmaa mpanyimfoɔ mpo ɛhyɛ ebinom ma wɔ nanso ne nyinaa mu no yɛn ne yɛagye atom sɛ ɛbɛyɛ nyame adwuma no fa hyɛ wo tirim nnidimafoɔ bi ɛte ase na sɛ nneɛma ankɔ yie nneɛma antwe yie a ɔngya yɛ mu kabira da mpɛn bebree no ɛna nnipa bi yi ɛnam tumi a wɔpɛ anim nneɛma a wɔpɛ nti no wɔtetee wɔn a wɔyɛ nyame adwuma nso ɛne dɛ yi no nim sɛ yɛnnidimafoɔ te ase sɛ ne dɛ yi ɔfiri kɔhyɛ w'adwuma ase amanneɛ bi a wonam mu san bi a wonam mu atetea a yɛtetee wo ɛnam nyame adwuma ɔɔyɛ nti ɛma w'abɛn mu ahu ɛnɛ ɛnyɛ ɛda papa ɛmfama ho ɛnɛ ɛnɛ ne nhyira da ɛmfama ho nyame na mmɔ wo ho ban ɔntwitwa ngye wo na dwuma a wɔde ahyɛ wo nsa no tumi yɛ fa kɔ awieɛ tumfo nyankopɔn no nte n'anim kyerɛ wo na ɔnhyira wo gyan ɔbaa no ɔne sunsum kronkron no din mu wɔne nkye sɛ woyɛ roman catholic asɔreba wei ɛfiri wakoa the village preacher bringing the catholic faith to your doorstep.